Enguzi n'okulya ssente z'omuwoomusolo kibi nnyo. Kikosa enkula y'eggwanga, kikosa okuzimba kw'amasomero n'amakubo, na buli kimu kyamanyi gavumenti kyalina otukolera.
Kano kabantu binebigambo tubitimbe ku bipande. Leero nzize kusomesa kono muyaye corruption. Atubonye gwe mu buli nsonda ate ne mu buli ango. Okweyagaliza obutasoma n'obutamanya gwe no kibi nnyo. Buli lwe wataba kufuga kw'amateeka ebyenfuna bwe bitaba naddembe. Basivo savanti emisala mitono kyokka nga bakola nnyo. Kyekibaleetera okulowooza corruption n'obwavu mu ggwanga buzimba corruption. Social capital ne demokrasia zezimu ku nsonga ezireeta corruption. Obunafu mbitongole ne conflict of interest. Obugazi n'amateeka ga gavumenti nabyo bisobola kireeta. The quality of institution nakyo kisobola gikozinga the corruption. Yo, tulwanise corruption, bwe tutamulwanisa tulidde. Anyiga enkula y'eggwanga, malwaliro makubo mirimu abiridde. Tulwanise corruption, bwe tutamulwanisa tulidde. Ayongera n'obwavu, n'ab'enguzi ab'oluganda bakiridde. Kendeza tax revenue kiyite musolo. Eggwanga likulira ku speedi yo ya nfudu. Standards of living ziba low. Ebyobulamu n'obuyonjo bobirinyemu. GDP ebeera low. Obutenkanankana munfuna kibaawo. Juzi Mustafa yangamba school admission baba mubagula nangule. Mufuna mpolo soma okoza otya? Service delivery Uganda yatabuse. Obuyambi obufeebweru bukendeera. Ebyenfuna ebifeebweru bikendeera. Ne ba investor ne bekuba kuba tebesiga mawanga ge bagala ku investingamu. Owamateeka tomuwanguzi, owa polisi mukwano tomuwanguzi. Nebaza ne IGG webale kubanisa nguzi. Nebaza ne IGG yebale kuwanisa. Yo, tulwanise corruption, bwe tutamulwanisa tulidde. Anyiga enkula y'eggwanga, malwaliro makubo mirimu abiridde. Tulwanise corruption, bwe tutamulwanisa tulidde. Ayongera n'obwavu, n'ab'enguzi ab'oluganda bakiridde. Tulwanise corruption, bwe tutamulwanisa tulidde. Anyiga enkula y'eggwanga, malwaliro makubo mirimu abiridde. Tulwanise corruption, bwe tutamulwanisa tulidde. Ayongera n'obwavu, n'ab'enguzi ab'oluganda bakiridde. Kano kabantu binebigambo tubitimbe ku bipande. Leero nzize kusomesa kono muyaye corruption. Atubonye gwe mu buli nsonda ate ne mu buli ango. Okweyagaliza obutasoma n'obutamanya gwe no kibi nnyo. Buli lwe wataba kufuga kw'amateeka ebyenfuna bwe bitaba naddembe. Basivo savanti emisala mitono kyokka nga bakola nnyo. Kyekibaleetera okulowooza corruption n'obwavu mu ggwanga buzimba corruption. Social capital ne demokrasia zezimu ku nsonga ezireeta corruption.